Sauti ya Tanzania Zanzibar. Imetimia saa 4 kamili. Ifuatayo taarifa ya habari kutoka Sauti ya Tanzania Zanzibar. Msomaji Shabani Mchum. Kwanza muhtasari wake. Na msikilizaji, hivi sasa tunajiunga na Press FM Radio ya Sauti ya Tanzania Zanzibar kwa taarifa habari ya Kiingereza.
The time now is 9 o'clock East African time. Here is the news from Spice FM, read by Charles Howley. And first, the main headlines.